kwakusasa ngiyosala noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah, yeah. There is no room for failure. I believe. Baningi bathi put yourself in my ngqabulela and you'll see ukuthi nzima. Sebelinde lokufa bojabula mase ngibiwa. It's been too long, philwa ngokubhatanisa. Everything is costly now, hey, ukwazi kwabiza ukuphila. Sometimes they ask me, ngoba ugoda mfrostana. And my answer is, angimfrostana. Sidukiswa yibona, laba bantu bayamazi. Nomhlamcole kakhulu, awudeserve ngisho isipoki sami. Baphi laba bathandaza izolo? Fulu babola namhlanje ukuthi kuyalunga nami ngqala. Oh nami ngqala. Yeah. Baphi laba bathandaza izolo? Fulu babola namhlanje ukuthi kuyalunga nami ngqala. Oh nami ngqala. You need to work your ass out cause ubona isithelo. Uthi u-85 encane bese ushisa impepho. Ungabusakunaka ukuningi wena skim sam. Lo mhlaba ungcolile awusideserve ngisho isipoki sam. Kusasa ngiyosama noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah, yeah. There is no room for failure. I believe. Kade ngiqala le ngoma, I had a vision to make a motivational song. I'm failing. Kade ngiloku ngihleli ngilinde lyric elizokuhlaba umqwele, but ngiyafeyila. Cula nami. Sasa soba moja. Sasa soba moja. Soba moja. Sasa soba moja. Soba moja. Sasa soba moja. Soba moja. Ngoba kusasa ngiyosama noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame ngoba kusasa ngiyosama nje noma ngehluleka manje kusasa ngizovuka ngiphinde ngizame. There is no room for failure. I believe. Yeah, yeah. There is no room for failure. I believe.